your machine with DJ JB.
High table sound.
Ula!
High table sound. High table sound. High table sound.
New music at JBMediaTZ.com.
DJ JB.
Wala sina maringo, na kupenda, hivyo ndo nilifazaliwa mpenzi. Aha, chana na wenye vishindo, wanaenda, kutusema vibaya kwa wengi. Aha, tukipika vitembele, tukipika vimaboga pia. Tukipika vimagindi, sitokimbia kwa nyumba baby. Sababu
nakupenda mume wangu,
wendo wa maisha yangu,
shida zako ndio zangu
yote. Sababu
nakupenda mume wangu,
wendo wa maisha yangu,
shida zako ndio zangu.
Nando
mara nyuma mbezi, usinichanganye na ubongo, nidate kisa mapenzi. Sije kuwekea ndumba, umenipendea rumba. Bibi nikija kutuna,
usipoelewa soke nakuja tsunami. Usijengezea
punda,
ukaniachia
munga,
mbona
kumendea chumba.
Usipoelewa soke nakuja tsunami.
Sina kazi
usipoelewa soko na kuja tsunami.
Usipoelewa soko na kuja tsunami.
Nikuweke wazi ya nini nikufiche.
Tumeumbewa si kama
rati,
mchazo paka wengi
wadande.
Niweke wazi nikipiki na fanyo rinye.
Usipoelewa somo watu na kupiku. Uliza majibu, mata heshima unachimba dibu. Na ukitaka dharau ni very cheap. Rudisha kile uliko wazima, wezi ukakutanisha milima. Tafuta kitu cha kujipima. Ukishindana na bombo unataka nataka kusima. Weka ushindani fine, me I don't mind. Na uza sura mjini, people don't buy. And you know what, sema bye bye. Okay, disco limeingia masai. Achia njia. Achia, achia njia. 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 Unashanga mata. Biashara hailipi unakata. Hapana bana, me I don't like that. Sinijaribu kama nguo ya kufa. Na break it down. Macho juu, macho chini chini. Vipi umepoteza disiplini? Kachekesha kama Mr. Bean. Acha kuchimba chimba watu, chimba madini. Uwe uchizi umekuanza lini? Au umefuata mambo ya mjini? Ha? Uliwaza nini? Kacha viwanja ukaja kucheza rerini? Achia njia. Achia, achia njia. Achia njia. Achia, achia njia. Achia njia. Achia, achia njia. Achia njia. Achia, achia njia.
Nilisha tekwa sana, nilisha kesha sana nikimlilia Maulana. Nilisha tekwa sana na mitego ya wasichana. Nilisha chimbiwa shimo wakiamini ntazama. Ni perfect combo mfano hasna chanya. Nachoweza kusema amini na kupenda sana. Wengine majungu mtaji ndo mana nachonga sana. Nimeumbwa kwa ajili yako weni wangu, tulia mama. Mpole msikivu, mkweli mvumilivu. Una mapenzi ya dhati kwenye shida mstahimilivu. Una malengo chanya mcheshi na mwaminifu. Mahaba niteketeze chini juu sio mvivu. Staili tuzo, tulia tule mbivu. Pokea hii nishani kawa chome wenye wivu. My general, kwako nakiri, mini kuruti. Na weka sila chini, please. Pokea saluti.
Respect the woman. Protect the woman. And love you woman. Oh mama, oh sister, yeah. Where would I be without your love? Oh yeah. Where would I be without your love?
Shima ya mizinga shina moja.
Mashuti mashepu achana nayo. Sijifungua kazipu kaumia ro. Wacha wetu siwapegepu wakomeno. Mashallah ushajua na kupenda. Linga, linga waba mpaka komoke. Ewa Allah kweli pezi nikidota. Vimba, piga msamba mpaka chanike.
Kanipa moto moto, kanitoa baridi. Kaacha utoto utoto, kajiona zaidi. mapenzi kipima joto kanipima baridi. Ulipo na mimi nipo kikubwa ni faidi.
Mwenzako baby kanachonyota, kamoyo kanachonyota,
kanangua ngua go chonyota. Oh baby kanachonyota. Sije nyacha basi paka majogo kitandani ni mafunzo ya kikomando. Nipe mama nipe nyumba na choo. Kera umefua peleke bila chambo. Wanapata kabu wanajona tunapendana. Tunawapa zabu paka maji wanaita mama. Mama mama umeniweza nyanya.
Taka mapenzi maji masafi nyacheni na yanawa. Mana yamenifika, yamenifika hapa. Ingawa ntakona, nimelivia sawa. Mana kila dakika, miwakilioni. Kukikucha machoju, na kesha kulilia penzi hey. Kama kinda loko samama hey. Mama eh, avu shida sio heshima tu. Hata wana mwingia wengi eh. Mwenzenu kupendesha kata tamae, tamae. Weache kabaki kuwa historia. Japo sio kiro safi. Ya nini kungangania biashara. Chena ina sara. Na wala sisemi nitakuchukia. Japo moyo hautaki.
Kwenye mashine ni DJ JB.
Ikifika asubuhi mama unaniamsha. Nakutana chai mezani umesha chemsha. Kisha unaweka maji bafuni unanikogesha. Kwani nimekosa nini paka umeniacha? Si ungesema mapema kama kesho unaondoka mama. Mwezio moyo unauma na nafsi nasonona na kukumbuka siku silali na kuwaza wewe. Paka najuta wana umeondoka umenacha mwenyewe. Yano nikuta mama wala sisemi nalia mwenyewe. Mama toka umeondoka. I miss you mama. Mama umeondoka umenacha kidonda. I miss you mama. Sili silali mwana unakonda. I miss you ma. Ila so siri bado nakupenda. I miss you ma. Bye mama umenacha solemba. Mama yangu ungekuwepo singepata taabu. Siku nyingine na
ya habibi ya nurul ain
New music at jbmediatz.com.
Kwa kesi hemi na ahidi juu ya mbingu arithini nitatumikia paka kaburini mpenzi.
Nikufanye wimbo mzuri nikuimbe kila saa mpenzi kiwa nawe tena ule ulotungwa kwa nzuri tenzi nipe nawe
kiniacha taumia tali. Usiende bali nami, nami, benzi. Hata nisipokula shibe yangu ni wewe.
Wewe tu, wewe tu.
Shida yangu ni kuwa na wewe.
Wewe tu,
oh, sasa niende wapi nami kwa kushakita.
Wewe tu, wewe tu.
Tawasime nini kutayali kwa vita.
Wewe tu, benzi. Wewe tu.
Swadata umenipata ukinipaka tana legea nashindwa kutapatapa baby maji ya moto ya pose kidogo nioge vimichezo vya kito vya
baby meniweka kwenye loba una sasa unanilocha pesa na mchezo wa vikoba nibata paka unachacha na moyo umekutwa na mapigo siwaze kwa sigara toe figo
I'm a pirate, pirate of Caribbean Niger direct, direct like a Babylon. I'm looking right
mama sina doubt koko mina juu wana log out chazo nina kutoa mama kati yangu na shout
new music at jbmediatz.com
koko mina juu wana log out
JB
JB on the mix
where I'm pretty dogo
sweet on the bus Nana kabuli, nari tuwai, tina sanini Usijivike uchawi, sali mdogo, utajapotea Kuna vengine vizito, tagusa unase, utajasomewa Eli yangu ma, koe kwa jando, kajwa kukutunza muku Gari la kolopanda, na uli kubwa, niache nishuke Sasa kuna, kikupa taraka, unajana Ngoma tunasutana Mwana kupataraka mwajana Kini usi kiongea Unaweka ngoma tunasutana Nechoka mama jutia mpita wangu Kebeti Kisa kwa nini kebeti Najutia posa yangu kebeti
DJ JB
We tired of your stories and no retrogress. slowing the pace. Starvation so sickening. A left foot, a right foot. Let's start the moving, let's start the grooving. A right foot, a left foot. Let's start the moving, let's start the grooving. Cause if he can make it, why can't I make it? Mambo kangaja, uenda ya kaja. Ya kija tutala nyama za mapaja. Ask yourself, say, ask yourself. Ask yourself, say, ask yourself. Ask yourself, say, ask yourself. Oh why, oh why. Said if can tie, can tie, tie.
Why can't I tie, 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 I can tie, can tie.
Said if can tie, can tie, tie.
Why can't I tie, 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 I can tie, tie.
Said if can tie, can tie, tie.
Kila dem nayekutana bitch ni bitch. Sio kila wakipreach wana teach. Wananchanganya paka selewe which is which. Labda ni witch doctor. Unju ndio sababu ilofanya washikaji wanze kujifunza hesabu. Miso hater man, I love you. No homo, napanda juu man above you. With no promo, watoto wangu nye mini baba yenu. Bona nansimanga kama nakulaga kwenu. Wana saza sina swaga za kumwaga menu. Na mwaga pombe chini kwa kumbuka marehemu. Wamevamia kwetu kiwege. Sasa wanalia Yesu ni bebe. Yechu ni kwere, jisetu ni dere. Hata slay queen ukienda peku ni umeme.
Ongeza content na metaphor. Kasema nani uwezi hit bila pendo. Izo vitu siruhusu.
Kati niwe fake ni trendy.
Unjulewa ndoski wa rap kalewa toxican. Wakpewa box ya sharp na hewa oxygen. Wanatama sumu kuiputa, ngumu kuiputa. Dumu kutupa waze wa kitimba, rugu kunuka. No more comparison, like father, like son. You like others, I'm like none. You want peace, I'm like one. The fuck what the shit you bitch, I'm a white one.
Sina habari, I wanna be friends of the fun. Nambari wa stampi, jutu position guy. Kwanza na nika track, izo mdojo kwa. Nenda wambia sina bari na. Sina bilo na kutu, shida zangu zangu kwako marufuku. Sawa tumetoka mbari, tusha fika. Sina habari na shoko, habari na sali. Kutoka kuna msoto, habari chapa. Sina habari na bata bata za wanazo kula. Everyday bilo na bay them za. Sina habari na ninga yako. Mina njia zangu tafika hapo. Sina habari na iyo manzi yako. Hizo siyo ndoto zangu shapita uko.
Wahabarishe habari tunazo. Habari za vita kwenye mani ya tufagiri. Kwenye haso niko hapa uko ngambo. Unataka kula na kufuna na upalili. Nasema hey, sina habari na. Wakikunja na kujua roho. Mutani na bolo. Na watu na shida za. Wanadai ndo na ishi loko.
Mani maisha magumu.
Nilivumilia ilivopenda ne.
Mimbaya mwisho na kula umu.
Nilivumilia wewe.
Na ukisema unipendi, loita uma mwenyewe. Mwensioni ilivurugu la mapenzi. Talichukia mwenyewe. Mimi no.
Wambie JP.
Maruki nyumbani mabaya lofanya isha kumpa. Dance na bugia mapombe. Nibangi yote kwa sababu yuwe. Masa pare na pokona wenyonge. Na misi vile vivyo nifanya kuzoe. Benzi letu walichachidia. Demo ndondo kwenye sinia. Zule isi kukwa chadia. Sije isi wana kuidia. Na ukisema unipendi, loita uma mwenyewe. Mwansion ilivurugu la mapenzi.
nini faa ni maradu
JB on the mix
uwepo wako
kwenye mashine ni DJ JB
new music at jbmediatc.com
sija kamilika hata mipango yangu inavurugika hakuna nezidi kwako mama nguvu ya mapenzi yako bara umenifanya nijione bora bila wewe mimi siwezi ngara hakuna tena zaidi yako mama nguvu ya mapenzi yako bara umenifanya nijione bora bila wewe mimi siwezi ngara no no
in case you don't know
nitacheka nawe nitacheza nawe nitaimba nawe
in case you don't know
nitalinga nawe nitakwenda nawe popote my baby
in case you don't know
nitacheza nawe nitaimba nawe nitakwenda nawe nitacheza nawe nitalinga nawe
in case you don't know
inaweza kuwa fresh kauna time twende mali out au okay, kinachosha usimind naweza kaa kwa couch ni try kukuimpress hata smile baby angalau na tunatesa hii town tunairun walai maheto na kesho akitry kubring your lover down usikwe na pressure sit down let me run my mouth isikuogopeshe ki sound kama wedding vows tumie location ukaa mali pia to lounge night iko special surround sound movie loud do be loud see we loud hata bila party
it's a party for two
my mission is to always stay true live to see my dreams come true with you woo, 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 woo. I smell the wine on your breath then you turn around and wine by yourself for me
DJ JB.
You got me trying to resist I'll pay your mind to the rest and up on the mic to mind you're the best for me you pretty bum look now you made me love
new
you
music
now
let me JB remind
you
I tell
you
in
case you don't know
touch it can I wait touch it can I wait in
case you don't know
italinga nawe nitakwenda nawe popote my baby
in case you don't know
nitacheza nawe nitaimba nawe nitakwenda nawe nitacheza nawe italinga nawe nasema mi najivunia kwa nume nayo nipa nipa darling nipa darling nipa darling nipa darling